Machozi yafute. Natamani usiku sifike, giza litoke, singizi nipate sababu ya mawazo. Natamani usiku sifike, giza litoke, singizi nipate sababu ya mawazo. Moyo naumia, maswali yasiokuwa na majibu, naogopa kuendelea. Uko wapi Mungu wangu? Nakuomba unitetee. Kama nikosa nimekosa, nakuomba unisamehe. Japo mwisho wa safari bado, haya machozi yangu yafute, niwezi kusonga mbele. Baba naomba
machozi, machozi,
machozi,
haya machozi yangu ninakuomba
ufute.
Machozi,
machozi,
machozi, haya machozi yangu ninakuomba ufute.
Karibu angalau nisipo na mimi, sikia Mola, nalia hisia zangu zaumia, nakuhitaji Baba. Hata nampendaga, najua ipo siku atanikimbia. Rafiki naye mdhamini, najua ipo siku atanitoroka. Nakuomba unitetee. Kama nikosa nimekosa, na kuomba msamehe. Japo mwisho wa safari bado, haya machozi yangu yafute. Na kuomba haya
machozi, machozi, haya machozi yangu,
haya machozi yangu
yafute.
Na kuomba ufute
machozi,
machozi, mina kuomba machozi,
machozi,
haya yangu yafute.
Machozi yangu,
oh, haya
machozi,
machozi,
machozi yangu yafute.
Na kuomba yafute machozi, machozi,
haya machozi yangu,
machozi yangu, na kuomba yafute. Wewe tu Mola wangu,
machozi,
haya
machozi yangu,
haya machozi yangu. Don't give my attention. Muziki umeenda shule, muziki wa wateule. Machozi yangu yafute.